nina mapene. Let me take you up, na sio kinyonge. Wala usio na was, nyanyi wa simu. Zinaita na ukisikia pip pip.
You know how we do it. I got money now. Let me show you how. Where we are now. Masaki baby. One time for your mind.
I got kumama. Put on kimini kimini. You know I like that bikini bikini. Acha waone logu watajua ni nini. Linagaramiwa na kutia madini. Na mwandiko mzuri. Tumia hikalamu. Kitonge kitamu. Chembamba cha ham, nisonge karam, unyonge haram. Zimezaga nyekundu kama memwagwa damu. Kebe, to your mama house, nina mapene. Let me take you out, na sio kinyonge. Wala usio na was, nyanyi wa simu. Zinaita na ukisikia pip pip.
Ukisikia krikri, niko chini ya nyumba. Ukisikia mziki shuka hili zaidi ya tua. Zishikiki huu ni mtiti, huu ni wishi zaidi ya muha. Fanya chap, mana tupo nje muda. Mambo ni mengi muda mchache. Chunga usiku pati, nimekuvika madini ni bei. Gari wa siku kabe, we ni mchumba wa aina yake. Inuka uitangaze, kosea makosa yote, hata sijui na kuachaje. Macho ni mengi, nipo kwa hapa. Wasikufate, na show yako mina itaka. Nipe ni passion, we ni polisi na mini kesi. Unikamate, mini fire na kuzima kwa vidogo usiwache.
Nachukua mkebe, usiwake. To your mama house, nina mapene. Let me take you out, na sio kinyonge. Wala usio na was, nyanyi wa simu. Zinaita na ukisikia pip pip.
Pick up the phone,
ukisikia pip pip.
Pick up the phone,
ukisikia.